abazali okwesishagalombili ukuba isibonelo kusho ukuthini abazali abayisibonelo bayakwenza lokho abakufundisa izingane zabo ngokwesibonelo awukwazi ukulindela ukuba ingane yakho ikhulume iqiniso uma ikuzwa uthi mtshele ukuthi angikho uma ungafuni ukukhuluma nothile
abantu bavame ukuthi yenza lokho engitshela kona hayi lokho engikwenzayo lokho akusebenzi ezinganeni zifana nezipontshi ezimunca konke sikushoyo nesikwenzayo sibona ngazo uma lokho esikwenzayo kungahambisani nalokho esizifundisa kona uDavid
okushiwo iBhayibheli wena oshumayela uthi ungebi ingabe uyeba yabase Roma 2 verse 21 kungani kubalulekile izingane nentsha bathonywa kakhulu abazali kunabanye abantu lokhu kusho ukuthi umzali usesimweni esingcono sokuqondisa izingane zakhe uma ekwenza lokho asifundisa kona
singase sisho into eyodwa kaningi sicabanga ukuthi izingane azizo kodwa uma sike sangakwenza lokho esizifundisa kona ziyashesha ukusitshela izingane zinaka yonke into esiyenzayo ngisho nezinto esicabanga ukuthi azizinakile uNicole
okushiwo iBhayibheli ukuhlakanipha kwaphezulu akuzenzisi Jakobe 3 verse 17 ongakwenza hlola lokho okwenzayo yini wena othanda ukuyibuka kwiTV umphatha kanjani oshade naye nezingane zakho banjani abangani bakho uyabacabangela yini abanye ngamafuphi ingabe uyakwenza lokho ofuna izingane zakho zikwenze
Mina nomyeni wami asilindele ukuba izingane zethu zenze izinto sithini esihlulekayo ukuzenza, uChristine.
Xolisa. Izingane zakho ziyazi ukuthi uyawenza amaphutha. Lapho uxolisa koshade naye nasezinganeni zakho, nazo sifunda ukuba neqiniso nokuthobeka.
Izingane zethu kufanele zibone ukuthi siyaxolisa futhi siyawavuma amaphutha ethu. Uma singaxolisi, ngeke zifunde ukuvuma amaphutha azo. uRobin.
Njengabazali, sinethonya elikhulu ezinganeni zethu ngoba zikubona ngaso sonke isikhathi lokho esikwenzayo, futhi isibonelo sethu siyithuluze lihle lokusifundisa. Usuku nosuku, zifunda ukuthile endleleni esenza ngayo izinto, uWendele.
Sesiphelile isihloko.